Exodus 23 verse 1. Hayikuthutha indaba yamanga. Ungafaki isandla sakho kubo ababi ube ngufakazi wamanga. Verse 2. Hayikulandela umbimbi ukuyokwenza okubi. Ungafakazi ecaleni ngokulandela umbimbi uphendukezele isahlulelo. Verse 3. Nompofu hayikumvuna ecaleni lakhe. Verse 4. Uma ufumana inkabi yesitha sakho noma imbongolo yaso iduka, woyibuyisa nokuyibuyisela kuso. Verse 5. Uma ubona imbongolo yalowo okuzondayo ilele phansi komthwalo wayo, wena-ke bese ukhetha ukuyiyeka, woyikhumula nokuyikhumula ninaye. Verse 6. Ayikuphendukezela isahlulelo sompofu wakho ecaleni lakhe. Verse 7. Teta ube kude nendaba yamanga. Ungambulali ongenacala olungileyo ngokuba angiyukumyeka wonileyo. Verse 8. Awuyikwamukela isipho ngokuba isipho siphuphuthekisa ababonayo, siphendukezela amazwi olungileyo. Verse 9. Awuyikucindezela umfokazi ngokuba niyazi inhliziyo yomfokazi lokhu naningabafokazi ezweni laseGibhithe. Verse 10. Iminyaka yesithupha uyakutshala izwe lakho, uvune izithelo zalo. Verse 11. Kepha ngonyaka wesikhombisa, uyakuliyeka libe yifusi ukuba bampofu babantu bakho badle. Abakushiyayo makudle izilwane zasendle, wenze njalo nangesivini sakho, nangeminqumo yakho. Verse 12. Izinsuku ezisithupha wosebenza umsebenzi wakho, uphumule ngosuku lwesikhombisa, ukuba inkabi yakho nembongolo yakho ziphumule, bahlunyelelwe indodana yencekukazi yakho nomfokazi. Verse 13. Qaphelani konke lokho engikushilo kini, ningaphathi igama labanye onkulunkulu, lingezakwa liphuma emlonyeni wakho. Verse 14. Kathathu ngonyaka wongigcinela umkhosi. Verse 15. Uzawugcina umkhosi wesinkwa esingenamvubelo, udle isinkwa esingenamvubelo izinsuku ezisikhombisa, njengalokhu ngakuyala, ngesikhathi esinqunyiweyo senyanga ka-Abibi, ngokuba waphuma ngaye eGibhithe, kungabonakali muntu phambi kwami ongaphethe lutho. Verse 16. Nomkhosi wokuvuna wolibo lwemisebenzi yakho oyihlwanyelayo ensimini, nomkhosi wokubutha ngasekupheni konyaka lapho ubutha imisebenzi yakho ensimini. Verse 17. Kathathu ngonyaka, bonke abesilisa bakho bayakubonakala phambi kwenkosi uJehova. Verse 18. Awuyikunikela ngegazi lomhlatshelo wami, kanye nesinkwa esivutshelweyo, amanono omkhosi wami awayikusala bonke ubusuku kuze kuse. Verse 19. Ukuqala kolibo lwezo lakho wokuletha endlini kaJehova uNkulunkulu wakho awayikupheka izinyane lembuzi obisini lukanina. Verse 20. Bheka, ngiyathuma ingelosi phambi kwakho kuba ikulondoloze endleleni, ukuyise endaweni engiyilungisileyo. Verse 21. Yiqaphele ulalele izwi layo, ungayicunuli lokhu ayiyukuthethelela iziphambeko zenu, ngokuba igama lami likuyo. Verse 22. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo ukwenze konke engikukhulumayo, ngiyakuba isitha sezitha zakho, ngiphambane nabaphambana nawe. Verse 23. Ngoba ingelosi yami izakuhamba phambi kwakho, ikuyise kuwo ama-Amori, namaHeti, namaPherizi, namaKhanani, namaHivi, namaJebusi. Ngiyakubachitha. Verse 24. Awuyikubakhothamela onkulunkulu babo, ungabakhonzi, ungenzi njengokwemisebenzi yabo, kepha wobachitha impela, ubhidlize izithombe zabo. Verse 25. Niyakumkhonza uJehova uNkulunkulu wenu, abusisa ukudla kwenu namanzi enu, ngiyakususa izifo phakathi kwenu. Verse 26. Akukuba khona ophunzayo noyinyumba ezweni lakini, ngiyakuliphelelisa inani lezinsuku zakho. Verse 27. Ngiyakuthuma ukwesabeka kwami phambi kwakho, ngibasanganise bonke abantu ozakufika kubo, ngenze ukuba zonke izitha zakho zikufulathele. Verse 28. Ngiyakuthuma iminyovu phambi kwakho eyakugxosha amaHivi namaKhanani namaHeti phambi kwakho. Verse 29. Angiyukubagxosha phambi kwakho ngonyaka owodwa, funa izwe libe yihlane ezilwane zasendle zikwandele. Verse 30. Ngiyakubagxosha phambi kwakho kancane kancane ukuze wande udle ifa lezwe. Verse 31. Ngiyakumisa imikhawulo yakho kusukela elwandle olubovu kuze kufike elwandle lamaFilisti, kusukela ehlane kuze kube semfuleni, ngokuba ngiyakunikela esandleni sakho abakhe kulelozwe, wena ubagxoshe phambi kwakho. Verse 32. Awuyukwenza isivumelwano nabo nawo uNkulunkulu babo. Verse 33. Abayukuhlala ezweni lakini, funa bakwenze ukuba wone kimi, ngokuba uma ubakhonza uNkulunkulu babo kuyakuba lugibe kuwe.